rero nabarema yee bakurya simanyi na kumanya nibari juju somu pinge natamani kuwa nawe simu haga lazizi wangu abanzi nabi arabi oreye na sunshine ni mumi orere nzamushira mama amwimurikire amuhesha umugisha amwukurure icyana cy'inzobe kikundiye muganga icyana cy'inzobe kibwiriye muganga icyana cy'inzobe cyararuye muganga buhoro nibwo naje kubyumva buhoro nibwo yaje gukunda Afta gafesi kaba bebe Sinabona icyo akwitura Rukundo rwanjye Kukwita mama biranyura Nakubeshya utuma nitetera Ibindi bijama bifata nk'ibisambo Yasubije kuburera meze na mama Yatumye njye ndamukunda cyane Icyana cy'inzobe kikundiye muganga Icyana cy'inzobe kibwiriye muganga Icyana cy'inzobe cyararuye muganga Buhoro nibwo naje kubyumva Buhoro nibwo yaje gukunda